Such a beautiful day.
Give me your trunk.
Drop it. Bang, bang, bang.
Yeah.
When you hear that sound. Bang, bang, bang. It's a proof of living life. Hey, ladies, call your friend. Ladies, call your friend. Wana tunda na mapesa leo nataka kuspendi. Wow. Umeachwa mataa ya jiji. Kisa umeomba ela ya wigi. Migwiji ngombe natoa zizi. Nishaonga kijiji kinaitwa itiki. Tututututututwe. Magarathi mchana kupe. Uswahili ni kodi zo chipupute. Ukishi kwa ta lazima uge uke. Tututututututwe. Magarathi mchana kupe. Uswahili ni kodi zo chipupute. Ukishi kwa ta lazima uge uke. Break it down. Break it down. Una break it down. Vitu visiwa vingi sana break it down. Break it down. Oya break it down. Usije ukaingia chaka break it down. The way you hear that sound, it's a proof of we live in life. When you hear that sound, when you hear that sound, when you hear that sound, when you hear that sound.
Naitwa majina, kufalme ni heshima. Wengine wananita Masai wa mjini, wakiona simba wananipigia meme. Dada Mwajuma, Sister Carolina, ukiitwa kwa jina, tunde bilinge bilinge yani mpaka chini.
Yachi basi, inuwa nikutunze kupe maxi. Fanya kama hautaki, mdongo kama vilo na kanda chapate.
Maisha inazidi kupanda be, nazangu ni kumake sure you doing okay. Batara Paris uko forget it Dubai, na mambo yetu mengine utafanya all the way.
Tututututututwe, mwaga radhi mchana kwa upe. Uswahili ni kodi za chipupute. Ukishi kwa tap lazima ugeuke.
Tututututututwe, mwaga radhi mchana kwa upe. Uswahili ni kodi za chipupute. Ukishi kwa tap lazima ugeuke. Break it down. Break it down. Una break it down. Vitu visiwa vingi sana break it down. Break it down. Oya break it down. Usije ukaingia chaka break it down. The way you hear that sound, it's a proof of we live in life. When you hear that sound, when you hear that sound, when you